wanna get something clear. I wanna get something clear. Yeah. I wanna get something clear. I wanna get something clear. I don't wanna waste my time, cause I just wanna get something clear. Demashavuta lanti anakuchia the capital D. Hey, I hope your hair aligned. You know I got OCD. Someone went online and now they're trolling me, but hey, someone msela aliosha kaosha vizuri akaacha nail. Kitu ilikuwa gabonoko lakini ilikuwa nika something real. Hey, so young guys on a line, yeah. Nalikupeana G. Hey, kitu ni ghetto girl. Your man and it's something sweet. So shake your bum. Mikono nyuma jipigie your slap. And I don't tumbo ilale flat. Basi wonyeshe za wanda za nyaso. Shake your bum. Mikono nyuma jipigie your slap. And I don't tumbo ilale flat. Basi wonyeshe za wanda za nyaso. Down.
Break it down.
Up.
Take it off.
Front.
Take it from.
Then back.
Then bring it back. Like.
Then left, right. Leta bash kazini. HR zana wazimu vile nsugo udemu wa kasi kazini. Misi dai kukana nyi unakamse wa kunishikisha umaskini. Ati second chance nya nini. Blanda once shock kuwa kafiri. Naona chini ya mini. Ana mwili hatari sio siri. Ana break your back marambili. Una break your once unageuka kasisi. Reputation ni fiti. Ana benzo tupige tumbili. Anaweza son tulie nini. Nimgeuza once alafu shike chini so. Shake your bum. Mikono nyumo jipige your slap. Enda down tumbo ilale flat. Basi wonyo shizo wanda zanya. So shake your bum. Mikono nyumo jipige your slap. Enda down tumbo ilale flat. Basi wonyo shizo wanda zanya. So down.
Break it down.
Up.
Take it off.
Front.
Take it from.
Then back.
Then bring it back like.
Then left, right. Down.
Break it down.
Up.
Take it off.
Front.
Take it from.
Then back.
Then bring it back like.
Then left, right.
Break it down. Take it off. Take it front.